Sum up on the beat.
Yes. Bushman Tena, you say. What is in Jeff?
Salmo.
No feeling. Production. Yes. Baby, 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 what's up? Na baje kuwa mibado na kuzimia na usone niko bizu kazani na kuzingua usikonde usichoke kavipi vumilia basi futa machos mami punguza kulia huku niliko ni mbali pusiku ntaleja niji na mariki baundo tupate kutumia wapono kudisi mpaka moyo kumia wanasema nimekuwachi baby nimekukimbia na bali zaki tata mtani ya unarai pusiku tutakaka we vumilia acha kusikiliza maisha kwa unigiza come on baby girl sifa zoto nazo macho ya mkonyezo wara huna kikwazo ndo kichwa ni mirazo na mdomoni shadow nasema mambo bado tapendeza zaidi hapo stoku paki hapo my love love bushman kwako ni menoke ni mekua kama you want baby kwako ni menoke ni mekua kapungu one baby Sema iwezekani Nafati mpango flani Wote kwa mani So kumba nimekubwaga Kondoka bila kwa kusaka Saka kutafuta nando mana nikasepa Life bila pesa Nisona kujitesa Nesema nimekuwacha Bushmeni stoko kasha Na zali tena kwangu tani zali ya mapacha Duniani ushindani Achana nao mtani Nafeti mkizipata Nazano tatu tata Fuwa machofeze Wasijua kakuongerea Najika za kiume kutafuta za kutumia Everyday na haso Choka manye nyaso baby Love you
Baby, baby, baby,
I love you, baby.
Love you, baby, love you too, baby.